wish ungejua vile uko moyoni baby. I wish ungejua navyokupenda. I wish ungejua vile sioni sisiki. I wish ungejua, oh my love, wendo pepo yangu ndo kidani kwa shingo ni kufae. Wendo tamu yangu nipo radhi mimi nizikwe nawe. Na wendo msiri wangu tena nje ndani unijuae. Dunia ingekuwa yangu tungebaki wawili mimi nawe. Penzi yako nipoke, penzi furaha nicheke, nikiteleza nisame. Oh my darling, talipigania penzi kibete, sogea karibu tutete, wendo chanda mipete. Oh jamani, ya kwa mahaba kama jini jini, bila kitezo wala ubani napanda mimi. Unavyochezesha makirikiri na baki, oh jamani. Na wendo msiri wangu tena nje ndani unijuae. Dunia ingekuwa yangu tungebaki wawili mimi nawe. Sema nini sikwa.